DJ Erico the mix.
Asana atendo agenda kucheo, okuyiga rupie taliwa mwe walai kwe wayo. Baby kusomoza bingi musingo limupia, ngateto linye takisenti antino kwa mau. Biwaliwe kana seri kucheo tuka nobilia, mwalimu kwa gala sigu okola. Osange ya somo osa weringa kona chiralati. Nata sana nama kuma choka sula yale yu. Baine mitima, tejempise mikozi. Baweleza dola paundi kwanga vali womsoro. Teveganya, bako wanyo, batetenka nyizambu titi. Batambulira muzira mbewe basesera maukwe. Checheyo, tubasima nyo mwevale nyo mwevale abakubecheyo. Tubasima nyo mwevale mwevale abakubecheyo. You're very hard working Africans in diaspora. You're very exemplary Africans in diaspora. Watoto wa Afrika, tunawashukuru sana kwa kutafuta pesa kwa wazini. Wakati tama wanafanya wachoki, wanafanya kwenye barafu. Watu hao wanafanya kwenye baridi. Baba sosola nyeyo asasiri, tebambi ne bachungibwa. Baka basanya banyinafe, nalusi ne baba tugumbula. Baba jako paskotsi ne baba teka mudukuru. Bakola misala na chiro, oh. Bambi baweleza ne senta mayumba baba zimbiri. Chokaba ya yeba wano ne baba weleze bifana nyi. Habera vula yange kama nyali na yakayu. Bambi agendo kuda wonga ya uzi kwa. Nga chimia nkuye mugabe ili vyali bifana nyi. Uwe ya yeba tuna kabire ntuyozi. Muganda weta mutuge gazalwa na chingiringiri. Tubasima nyo mwevale nyo mwevale abakubecheyo. Tubasima nyo mwevale mwevale abakubecheyo. You're very hard working Africans in diaspora. You're very exemplary Africans in diaspora. Watoto wa Afrika, tunawashukuru sana kwa kutafuta pesa kwa wazini. Watoto wa Afrika, asanti sana we. Fanya kazi na lo, kupata ela e.
Double kit.
Bakoze business bana madamu. Bano na bana ne bafunira emirimu emweru. Banyawula balina emitima egyagaliza. Bazimbye amalwaliro abantu abo. Amasomero ateko siwala muwendo. Abasomesa n'abasawo ne bafuna emirimu bambi. Abali jamani mwebale okukola doshumaka. Dubai, Abu Dhabi, Tiramu mwebale. Tunawashukuru sana. America dola, UK pound. Tunawashukuru sana. South Africa landi mwebale. Tunawashukuru sana. China ne Japan mwebale. Tunawashukuru sana. Netherlands, Sweden, Sako, Norway. Tunawashukuru sana. Abe Canada mwevale, hey. Tunawashukuru sana. Watoto wa Afrika, tunawashukuru sana kwa kutafuta pesa kwa wazungu. Watoto wa Afrika mupore kazi. Watoto wa Afrika mupore kazi.
Remember where you got it from. www.djericom.com